E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kororo o te wā, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi e mataku ana, ngā iwi o te tai rāwhiti, me ngā iwi o te tai tokerau. Kei tai atu te marea ki Wainganui a rātou, me te kawe ake i te ngāngara kō Fiori, ki roto i ora tautakiwā. Tatu atu rā e te iwi ki ngā tai pitupito kororo, hā kinakina, mo tēnei haora. Ko te rohe o te tai tokerau tētahi e mataku ana kei kawea e te marea te ngāngara kō Fiori ki Wainganui i a rātou o te tai tokerau a neira a Hāmi Piripi o te rarawa.
Koe tira ko te kōrero o te hunga mōhi o ki tā wāhinga mea i āhu anga hautonu tēnei mate. Tō mātou nei mataku, kei te kāinga mātou e noho tūturu ana. Horekau mātou e hia tēna ki tēnei mea, ki te harane, e tātai turu nei, ki te ngāngara nei, engari ka taimai. Ka taimai eno pea, irunga i te aroha o ngā whanaunga te tahi ki te tahi. Aha ko ngā kōrero e meana o, ko te Auckland a rena, mea teo kia rata ea, ina nahi ko tātou rato tērā.
Hūrira wā ake ki te tai rāwhiti, ko rātou anō hoki e tetahi o rohe e māharahara nui ana. Kei tai atu te marea ki Wainganui a rātou, me te kō Fiori, kei o rātou tuara e wahai nāna e rātou.
I roto i ngā taumahatanga o te wā, kei te kitea te mātou i te ngāngara o te kō Fiori e whakatata mai ana, kia mātou o te tai rāwhiti, kei te mōhio mātou akune ka puare ngā kēti o Tāmaki Makaurau, kei te haere tonu te R&B tēnei wā, mō reira kei te tino a wangawanga, tino māharahara mātou.
Kua pute e tahi whakamārama i te kāwanatanga e pāna ki te turakitanga o ngā tū watawata o tēnei whenua. Kia haere atu anō tātou o tira kia hoki mai anō tātou i tā wāhi. Hioi e hāngai pūa nei nei whakaritenga ki te hunga kua kanoa raitia. Ko ngā kiri rarau o Aotearoa kei ahitareiria e noho ana ka wātea ki te haramai ki konei a te tekau mā fitu o Kohitātea. A ko ngā kiri rarau o Aotearoa kei ngā whenua e iti nei te pākia e te mate kō Fiori, ka wātea ki te haramai a te tekau mā whā o Hue Tangaru. Hei te toru tekau o Painga Whāwha, ka wātea te katoa ki te haramai ki konei ki Aotearoa nei, mena rā kua whai i te kanoārai. Tui ā tu ki e rā kōrero, hei te tīmatanga o te marama e tū mai nei, ka ukui ia te tohu whenua mō rearea, e iri ake nei ki runga ia Inonihia, Whiti, Inia, Pākitāni me Parihi. Nā koe ke nei tātou ki te wāhanga o te tau e kia nei ko te wāhanga o te kirihi me te aha, kua whakarewa tau pānga te tarahiti whakahaere rawa o Ngāti Whakaue e kia nei ko Whakaue Pakehi, hei āwhinei ngā whānau ki te kōwhiri perehana kirihi me te tautoko hoki i ngā Pakehi Māori o te rohe o te arawa. Hei tā Tatiana Kiwi Knight o te tarahiti whakahaere rawa o Ngāti Whakaue e mīharo ana ia ki te pakari me te whirikoka o ngā Pakehi o te rohe ahakoa ngā uauatanga o te kō Fiori te mate urutā. Hei tāna ko tetahi hua nui ka puta i te whakamahinga a te marea i tēnei taupānga, ka āhei ngā Pakehi Māori ki te tukumahi ki te Māori o tira ki te tukumahi ki ngā uri o Ngāti Whakaue. Hei whakatepe ake e te iwi kia tahuri ake anō ki ngā tatauranga kō Fiori i hua ake i te 20 mā whā haora nei, 20 mā rima kēhi hō i mahuta ake i roto i ngā hapori i te 20 mā whā haora nei, ko te nuinga kei Tāmaki, engari kei te tai tokerau, Waikato te Moana a toi me o tautahi e rā atu. Nā ngā kēhi o te rā nei, o tira o te 20 mā whā haora nei, ka eke te tapeketanga mō ngā kēhi Delta katoa ki te fitu mano whārau 20 mā whā. 8 mā whitu tūroro kei te hōhipera i tēnei wā, nā te mate kō Fiori, toko waru kei te wāhanga whā o mōmō. Nō re tīwi e whai ake nei ko ngā tai pitupito hā kinekina.
Etu whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities to support whānau to thrive. Go to etuwhānau.org or like us on Facebook. Etu whānau, te mana kaha o te whānau.
Tāhi, rua, tōru, whā, rima.
Nui ake i te 20 ngā reo irirangi Māori e kōkiri ana i te kaupapa. kia puawai ai tō tātou reo Māori.
Ka hui tahi te ao whitiwhiti me te reo Māori ki te wāhi kotahi a te rātau. Me te aha, ko te whakapono o ngā kaiwhakahaere he tuatahitanga tēnei. Ko tīpene Kapaking i tētahi o ngā kaiwhakahaere i te whakataetai mā tātoa, he whakataetai whitiwhiti reo Māori. Hei tāna ko te reo Māori te mā tāmua o tōna ao paku mua atu i te whitiwhiti, nā reira ko te whakaroia kia whakakotahi i ngā āhuatanga erua me ki ngā remurere tanga erua o tōna ao ke putai he hua ki te reo Māori o tira ke putai he hua ki te hunga e whai whakaaro nui ana ki te hauora o te tinana. Hoi nō rei te iwi koe ranga hā kinikina. Kia ora tātou.
Nā nō rei rei te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.